Plumbers, don't see old.
Sometimes I feel like going to the past, but I cannot remember a good life I had. When I close my eyes, I see memories coming back. I don't even know why they keep coming back. Hello, I thought this had been dying mosey. Did not go pese capa mosey. Kudala tinari kuse kacha pamuzi. Ela wakoti sebanza imuzi. Tinari kupeze pamuzi. Kudala tinari kuse kacha pamuzi. Why would you think back? Why would you think back? Why would you think back about me?
Men of naruvyanya na pufaka ifes. Tunzeru twako nenze na tuona na pa face. Nikutumila ka phone kuti ufake ko face. Tutuli talk to my manager.
Who's a fucking manager? Kati
mwakwela simu funika kukwesa latya. Munga funo selu kanipatari ya popa malacha. Just imagine kuniwona ngati cinema pushinga. Iyo level tia yene cinema wishinga. Foko yako singa chinje life yanga lelo. I dream bigger, dream bigger, dream bigger than this. Message yako na iyo na sina pange posense. Ushe polemba simu mayuzinga common sense. Eko usule kakulisha pomba wibirima. Mwenze vantu wa musha famu na jabirima. Sikuti mpi follow this but chani baba. Sindine James chama nyas but chani baba.
Hello, I thought
this was about time
in mozi. Kudala senali kuseka chapa.
Na fatana force hati ni God's brand.
Why would you think that?
Paribala ni shwai wala. Kukujesa tuka papa ni shwai wala. Unamvelela batu demo. That's why utosa tutemo. Haka ndiye kalasti za kule kache upemo. Ndaba kuno umatire teramu lomu. Tenzo ngala chapa mozi. Kutia chapa mozi. Chikwendi chatu nzelu zatu za kufuck up. Don't wali za kuza chema fuck up. Popwela kuno ufuni kachena back up. Ndaba kumatelo ndisa tina back up. She was like my dollar told me go and kill niggas.
No, no.
Sina kutume sosa ni ifya sina mwachi. Ni mwana wapa nyumba funa kumulipila. Kumutuma funza funa kumulipila. Ok kweza funza vene tina kuchitila.
Music.